godina ararge baha magala wada kesat walitubuin so umame kesat na moni ajje samudubatu jiraton hospitala aramayarras debi argane jirra jalo netu kindes
magala wada kesat walitubuin sa umame dargago Muhammad Abbagaro erona ibs akajet etur
ara magala wada kesat mana mobile way to ko gubate etur san mai fi arawat ngurguram mana firasha tokkos bakke kan jiru gubate ram inna kana umanni wali kame wan kada dam su tatta fi goda ture warra da bakke so jota wali kame mani magwada ni tokko da hawas ni gize godu kuma nu goda an jirta ni nurra baka da kan jiru da jirka baka gafata
warra na no bulchumo
eh warro da ango kaban kani da ba opidio fin jedu fa no jotu jaratti ni shin da wulte agazi da kani wa mame policy oromia dursa dufe policy oromia tene federal policy orali da maguta ni dufan yero kana darga gombi yati tisa ta jurutti gize dufun yero da makasa kana kulkulaifan gurbici dama warana sani wuje hojjatu mu federali gute so ju sani wali mu dufe ti tu man jole de daima wuga torba ta kan shi dubarti ilmo ti koda yiti bane yero jisu ishin yero masani tu dute kene ne kake sati amma zebe mti namti ci makasa yero tinna wode si finama mana sa durati na masadi rasasa nan de yulin kan dawamti mucha promsa jamu tokus mucha daima wogga ko da sadiya garango lubun sa da barti jir akasmatille mucha toko yero saniti daima inillen nama dalata gobbi ana harama ya gobbi sai sa kan jamu ichumati awodai timinis kani woregam
nama sadi irukutan jachu
da sadi mitikar rukutame yotinati namni ani ijeko da darge ostala ramake sitti namaja da sakke sa namni afuduwa chato ko kalab kan jamu magala emilen harma ya da fajaji of emilen rukutame rakazni garasa ke su sene garasa gamana ni sabir wari badi ya fi magala yero kana da gani ajicha namilen urade ma juru kana kan jodan federala fi magala kya isan fi dandurati mu fita ji chudan ti de ma rufan ba yin tani jeju federalu mu ci juru duru so da bati in mi kunno ji se mindiratu kan jodan isan ba gabran yeju isan mu ba federali orali dan furani ban da ba kai san kana jetu fi sambretu gudina khara khalan hojetu da na mana ma tani o video gudda da yitu
inne na mota kana rukute jetu na mo video na no sanati
de mu jule kana kan de du sa isa isa tanse kan ida o me julen kana ka kalab sin je fi julen mu cada entity ti ko na mo loltu dan domte makina bayi dani video girarra da wolamani yamani ichin kan dufte yechu da makina jaru
dargaggo kabro tola hika ha sofsisuf bilbilar kasarratti yemuyalu bilbilicha kase wacature mechina ba ije denga fadden e sajirtan gafikottan
ani kabri jiram kana walcha muta woroni agazi doni kema haje war jiram kana namati namala makadame diesa na war jiram kabri da tolti jirani mato goin sandage sumani duai gorocha diti amante mal fi benjani akati buisine mitille
e u da kana kasgod
gurba to ko mumili chaaji delega abdi diris
e u jolletti haje famte ko no warra wal talama amme maqasani
tokko abdi shera jani khambiran sefuddin absabur jama
e sajira
awodai magala wala kajira
amme sane idota wala majiran e sad
awodai makhaisa jowro masjida dan talintina
ni kaman bar a radda duk walama
na masaje kan ajje sai makansa abdi idris
ka warra kan ajje sai mo en
ka warra kan ajje sai azaji tikansa
muhammad abba da din na mal ka ballo ti jiradan
ja di ka ko kuma do ni jira na masaje amma sun gargaje su ko kuma ta sai da ne amma dan kina tira da ne kuma ta turba bi shan bibbi
allo hala jiru addan ba facuuf jech ittigafa tamawa jira bulchiin saharo maya obbo arif bilbila harka sani rattar genture
hello
obbo arif nagaultani
nagakam
tamjirtu
faya
ani jalanne jadama voa sagan tafan oromora devi gama waajira poolisii haramayaa argachuudhaaf inspektar Jamal Aliyi bilbila harka isaanii irratti yeroon yaalu waan bilbila dhuunfaa irratti naman quunnamne tokkotti hin ba'e. Hello.
Abet.
Nagaol tani.
Agar akam jisu.
Payuma.
Agar.
Jalan ne jara mani VOA saganta fan oromora.
Shimali sin dabal sinami.
Arra awadai ke satti suqin mobile ato kogubate.
Koi na biranjiru.
Ew.
Koi na biranjiru sitin ke na bas. Hello.
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 Nagaol tani.
Naga.
Attam jirtu?
Fayyaa keessani.
Nagaa galata Waaqayyo. Jaalanneedhaan VOA irra.
Guduun sagalee kee beeke jaalanne.
Oo har'a jiraattota wadaa'ii dubbiseen ture.
Mee waan tokko siin hundus jaalanne. Ani shambaliidha.
Oo dhiifam.
Komaandarii jiraati isaan gaafadhaane.
Itti gaafatama amma waajjiraa nama ta'ee jechuukooti.
Yaanaa miti.
Kan waajjira poolisii jechuukooti.
Ani isaanii miti.
Okay, itti na dabarsaa. Itti gaafatamaa waajjira poolisii awadaa'e komaandar Fu'aad bilbila harka isaanii irratti bilbilee hin waama garuu hin kaasan. Akkuma kanaan bulchaan magaalaa awadaa'e obbo Mohaammed bilbilli harka isaanii ni waama hin kaasan. Dhuma irratti gara namoonni rukutaman itti geeffaman jedhame hospitaala Haromayaatti bilbilee medikaal daayirektara akka ta'an Dr. Mohaammed Abubakar argadhe.
Kan du'an ijoollee afuri rasaa isaanii kan rukutamanii nu biratti hin duune akshuaalii haromarratti kan du'anii warri nu bira dhufan lubbuudhaan jiru.
Meeqa ta'u isaanii warri lubbuun jiran?
Nama sadi.
Warri du'an umriin isaanii yeroo laaltan kan hammamiiti?
Namni lama daa'ima waggaa 15-12 akkasuma ta'a. Jarri kaan ammoo dargaggeessatu kan ni caalu.
Garuu mucaa durbaa waggaa 7 keessa jiraa jedhu.
Lakki soba.
Amma maatii isaanitti deebifamaniiru moo sinuma bira jiru?
Deebifamanii jiru.
Arfanuu moo? Maqaa isaanii yaadattu?
Maqaa isaaniillee yaadadhu.
Kan amma immoo yaalamaa jiran immoo sadii? Dubartoonni keessa jiru?
Hin jiru.
Warri lubbuun hafe immoo haalli isaanii akkam?
Haala bareedaa irra jiru amma.
Waan irraa hafanidha?
Ni hafu.
Dr. Mohaammed Abubakar, daayirektara hospitaala Haromayaa, deebiin laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Jiraattonni akka jedhanitti kanneen akka mucayyoo durbaa umriin 7 rukutamtee kiliinikii keessatti duute jedhamee fi kanneen biroon gara hospitaala Haromayaa waan hin geeffamneef malee kanneen walii galaan ajjeefaman 7 ni caaluu jedhu. Deebiin aangawootaaf poolisii maal ta'a? Yaaliin koo wiixata dhufuutti itti fufaa hanga alaabaa gammadaa jiru.